This is the remix.
Yeah.
Salam Kalaja.
Yeah.
Turn it.
Yeah, yeah.
Lego. Analeta mashida. Ataka kukushinda. Analeta mashida. 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 Analeta mashida. Ataka kukushinda. Analeta mashida. Mashida.
Twende, Father God, wendo kila kitu changu na praise kila day, kila time, sana mingina ila where I'm. You need my peace and you need my everything. Hakuna mgini wakubudiwa ila where to. Father God, nataka ni kufate hapa hadi kule, eh. Nataka niwe na unishike mkono, eh. Uninuwe, eh. Father Lord, nwe. That's where I sing and say, eh. Ah, ah.
Every devil plan me a ban. And if it's evil, me a shan. Every devil plan me a ban.
And if it's evil, me a shan.
Analeta mashida, kama yubo si mama wima. Analeta mashida, act like you need yo.
Toa mashida, put me under your umbrella. Jesus, umbrella, cause I know what Jesus
is. Yeah. Si ambiye mungu, kuhusu mashida zako. Ambiye shida zako, kuhusu mungu wako. Satan is a loser by far. Tell God what you prefer. Satan is a loser by far.
Jesus.
Hata piga shida transfer. Transfer. Shida zako transfer. Transfer. Tell God what you prefer. Transfer. Shida zako transfer. Transfer. Tell God what you transfer. Toa mashida. Put me under your umbrella. Jesus. Umbrella, cause I know what Jesus is. Toa mashida, put me under your umbrella. Jesus, umbrella, cause I know what Jesus is.
Mashida, mashida, tutakemea kwa jina lako Maulana, ey. Unajua shetani atapotea. Tukiwa na wewe hatuoni mwingine mwoma ai. Tukiwa na wewe hatuoni mwingine kwa mabudu ai. Hebu tushike mkono kila day, kila time. Father God, wewe tu. Aha, umenipa uwezo kwa kuimba na kukuabudu jina lako kila say. Hakuna mwingine, ey. Father God, wewe. Kila day, that's what I say. Tukuna mashida. Salam College here. Hini remix. The boss. Devo peleka mashida. Ah. Bale, yeah.
Mashida, vita kimbia, eh. Mashida, zikisikia jina Yesu.
Mashida, shida.
Toa mashida, put me under your umbrella. Jesus, umbrella, cause I know Jesus is. Toa mashida, put me under your umbrella. Jesus, umbrella, cause I know Jesus is.
Na shetani kikuja na magonjwa mwambie. Akitaka kusambaratisha
doa yako,
apeleke mashida mbale.
Salam Kale. Yeah.
I'm the boss.
I'm the boss.
I'm not the best, but I'm about to. Through God who strengthens me.
Yeah.